Zacha! Zacha! Wasafi! Zacha! Chani! Ayo Chani! Ayo yo!
Kwanza kabisa nsanyonga tai T-shirt na jeans itatupa kidogo Itanasibu simite dai Asije kona muni akapandisha mbogo Na ukifika wagize chai Savana takila uzipe kisogo Kusuma vazi kimine fai Tupia pendeze la za kimogo Ukanyoa kiduku kamoze Eti shopping twende tai Wakati dadangu wanaduka kigogo Kikutangu na usika tai Wezugo napenda takamo Usuka bila mwana sadai Mama wana noma takamo Mama Kidoti mama, oh, mama damu nyumbani.